ngiyabalaza dala ke ngikuzuka ngikudla ngiyabalaza angithi ngikudla ngisabalaza yebo 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 ithi yebo
ithi yebo
yebo yebo yebo
ithi yebo
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 labo kanda kulo mina ngizobabhanqa ngamagama anibakhuze sebeyapha pistikisasizayo ngizobafutha benyamalala ngizobazuma kwanxamalala na umholi yonengqwele umongameli lokhu kuyithuna ungamxathameli into ngeke wimele ingangameli lokhu kuyigaga ungabo mphagameli yebo makosi siyavuma le mnyango sayivula imana yemvula kwimali umayibuze bathathe ngiyashutha ngawake ngavuka thintitha thuntutha bayazi dala ke ngimuzuka ngikudla ngidabalaza angithi ngikudla ngisabalaza